Give up, 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 give up the old town where the ashoo and it is a dad.
I said, give him a, give him a.
Melanin candy, it's a funny night. re lora ka bophelo bo bapatse e ke tswalla matlo ho monate a ibulang mabotlolo ke patte wa balabala o senya party ka moraha le mabotlolo a di happy and all tabi di di pat se mete se sa regi le boka le nna re kono reka ka tswana le borsa se nereka and all tabi di di pat se mete se sa regi le boka le nna re kono reka ka tswana le borsa se nereka I'm going to go to the like a patet oh yes nare lora ga pophilo bo bapatse e ke tswalla matlo ho monate a ibulang mabotlolo ke patet ba balabala o senya party ka moraha le mabotlolo a di happy and all tabi gidika se mete se sa regi le boka le nare kono reka ka tswana le borsa se nereka and all tabi gidika se mete se sa regi le boka le nare kono reka
Bavumile, 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 bav bavumile, bavumile, cha bavumile, 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 cha bavumile, 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 bavumile,
utadini,
bavumile,
utadini,
bavumile,
utadini,
bavumile,
emarathona zabamela ngechallenge. Sifuna imali ephepha ngephakeje ngobe yabisiyaphela nemileji bona bebezenzela ngemali lethu ngeke phela sibayeka bokampethu sizasobafunza kiphalishi abathe basutha boswayini sibe sincekela ngewayini bathithi abavumile kangani bavumile fana sabamela ngechallenge abathe basutha boswayini sibe sincekela ngewayini ngobe yabisiyaphela nemileji bona bebezenzela ngemali lethu ngeke sibayeka bokampethu Mana bezendela ngemali Tiniti tabavumile ma Tabavumile Tabavumile ma Nebavumile Tabavumile Bavumile Tabavumile Bavumile Tabavumile ma Nebavumile Tabavumile ma Nebavumile Tabavumile Bavumile Ndita shalimki Ndita shalimki
Kang funa na mukuyimela spale Ngeng wazu bawu mahlalela spale Mele ngani male Chonga balanda spale Itin dali bing bing spale Kang funa na spale Chale sakubukela spale Kodwa nami ngiyabhikelela spale Kanga sam sang phelezela spale Chai putumen sokonda spale Chale twa bavumile 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 twa bavumile 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 twa bavumile 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 twa bavumile 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 Bavumile
Bavumile
Bavumile Bavumile
Bavumile
Bavumile
Bavumile Bavumile Bavumile Bavumile Sifuna imali ephepha ngephakeje ngobe yabisiyaphela nemileji bona bebezenzela ngemali lethu ngeke phela sibayeka bokampethu sizasobafunza kiphalishi abathe basutha boswayini sibe sincekela ngewayini bathithi abavumile kangani bavumile fana sabamela ngechallenge abathe basutha boswayini sibe sincekela ngewayini ngobe yabisiyaphela nemileji bona bebezenzela ngemali lethu ngeke sibayeka bokampethu Mana bezendela ngemali Tiniti tabavumile ma Tabavumile Tabavumile ma Nebavumile Tabavumile Bavumile Tabavumile Bavumile Tabavumile ma Nebavumile Tabavumile ma Nebavumile Tabavumile Bavumile Ndita shalimki Ndita shalimki
Come on. funa, futhi uhamba noba intana sisona dola awungena ngapha mphuma ngapha dola athimshaya zafe dola abafazi bafabazi dola awukhumbi futhi ufadiya dola nishintsha amagiya dola awungena ngasazosigila dola awungena umagiya dola intana sisona dola awungena ngapha mphuma ngapha dola athimshaya zafe dola abafazi bafabazi dola nishintsha amagiya dola Dola, 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 Aungena ngapha mphuma ngapha Athimshaya zafe Abafazi bafabazi Phethela boka pati Make chicha mati Get the little things Phethela no briga briga
Money Ay. Lele, ay, nangu mapuma mani. Asambe mani, patini mani, nangu matamini. Ebo, ay, iti sada pegu malamu. Ay, nangu matamini, ay, nangu matamini. Ay, iti sada pegu malamu. It is a pego malamu. I am a matamini. It is a pego malamu. I am a matamini. I said a pego malamu. Ebo, I am a matamini. It is a pego malamu. I am a matamini. It is a pego malamu. I am a malamu. I said a pego matamini. I am 16. I said a pitch in Missoubi. I am a nyababona. I said a pig in the mossy. Kalimba, so ebum yami. Sai tutu, ema laiti. Ay, kalimba, so ebum yami. Pati ni man. Sai tutu, ema laiti. Nango matamine, sega pego malamu. Nango malamula, sega pego matamine. Nango 16, sega kichi misubi. Angite nyababona, seba pege nengo si. Ay, kalimba, so ebum yami. Sai tutu, ema laiti. Kalimba, so ebum yami. Sai tutu, ema laiti. Money.